Oh, I was running.
Sure, shall we go, man?
Mazugelepos,
we're so there.
Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi.
Andy! Oya mazegele boy ni mepate shangazi we. Ata sige tumi ya ndumba wa ganga wengi. Nchikavu ni mefuwa sama. Kanitoa yombo kanileta masaki. Kwanza maji ya kuogeli na unga na nazi we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Leo tembo na uwa kwa manati we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Nikili tumadukani linafunja kabati we. Shangi ingilo.
Shangazi we.
Mafurugu mafuru maicha pati we. Shangi ingilo.
Shangazi we. Shangazi ya kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi.
Shangazi kafua deni, shangazi kafua chu, na siku likinifumu, litanitolea bunduki. Kwanza maji ya kuogeli na unga na nazi we, shangi ingilo.
Shangazi we.
Leo tembo na uwa kwa manati we, shangi ingilo.
Shangazi we.
Nikili tumadukani linafunja kabati we, shangi ingilo.
Shangazi we.
Mafurugu mafuru maichapati we, shangi ingilo.
Shangazi we. Shangazi ya kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi. Shangazi and Kishangi.
Lona kurusha ni tema zegele boy, what's up?
Trunk.